download music at thehousezambia.com.
Fresh Zambia, Eastern Power, some diesel catch you.
Some diesel on the deck.
Una kamboza ni konda, konda. Baga kuma peto ya chalo. So sekani si, I don't know. Live a many ones on you, ones on baby. Jankala panji,
hello.
Jankala panji,
hello.
Hello. Wani si ya ni kwesa misozi. Mafoni muna leka kuyanka, mafoni muna leka kuyanka. Pati wanisi ya mume sozi mami. Nika kumbu kama hovanai. Na time tenzo sipenda nawe. Sima donya mesozi. Sisi masila baby.
Unani si ya mudaki, mwene si muoneka. Jalu mwene sininga kwa niso ngala neka. Hapa kumutima chini baba monga vanila sana kanido. Mokupeza iwe nezo sakila monga ninido pachungu. Hapa muna pia muna foni muna zimia. Choka icha day ni kwele zilo wanu. Unani mvesa vija vina nguva mawanu. Ona kweta choka na veti na pitamo. Nivambiri vamene benzo nyoza. Nivambiri vamene benzo shauta. Vanalenga wachoka na mumanja. Hard broken na yonela mumanja. Kutumila foni ayanka ni muzungu. You gone away na foni muna zimia. Wakana kefresh banzako vama wishinga.
Una kamboza ni konda,
konda.
Baga kuma peto ya chalo. Suseka nisi, I don't know. Live a many ways on you, baby. Jankala panji,
hello.
Jankala panji,
hello.
Hello. Wanisi ya ni kwesa misozi. Mafoni muna leka kuyanka. Mafoni muna leka kuyanka. Kati wanisi ya mume sozi mami. Nika kumbu kama hovanai. Na time tenzo sipenda nawe. Sima donya mesozi. Sizima sila baby.
Slim boy ya gachu. Young tenzo I see you. Levy D I see you. Doni C Nigeria. Va.com I see you. Big thanks. Some diesel.